ifkana waxan usoo baxay arur samad u furanto imankiyo kalgacalkuna isu keenama kana waxan usoo baxay arur samahad u furanto imankiyo kalgacalkuna isu keenama
Malintis lanko lagu ini.
badan ku amanayayo sida uduga dogan ku iman sadayo sida ogadaydan ku ilaaliyayo sidi nabi ayuban adi ku samrayo sidi abu Shut up.